Blog Talk Radio.
Afrika atigomba kuba yagize ubwigenge ubwisanzure mbere y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine na gatatu. None uno munsi turi ku itariki ya 19 z'ukwa cyenda 2019, ubucakara bukiri bwose kubera abana babi Afrika yibarutse. Radio Shakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Dufite saa cyenda z'amanywa n'iminota 35 isazi Washington DC, tukagira saa 3:00 n'iminota 35 isazi Paris i Buruseli n'ahandi mu Burayi bwo hagati, na saa 3:00 n'iminota 35 nanone iwacu Kigali. Uno munsi rero nk'uko maze kubivuga mu kanya, turi kuwa kane tariki ya 19 nzeri umwaka w'2019, tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro impunzi zo muri Libya, igicuruzwa n'ubutoni muri bampatsi ibihugu. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, nduhuje mbifuriza gukomera ku rugamba rwo kurwanya ubucakara dukomeje gushorwamo n'ubutegetsi bubi, haba iwacu mu Rwanda, haba n'ahandi muri Afurika. Kandi muri kino kiganiro muri kumwe na Bwana Sixbert Musangamfura, umunyamabanga mukuru w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Nagira ngo rero muvandimwe Sixbert Musangamfura, ngufungure mikoro irafunguye, noneho usuhuze abari watwumva tubone gutangira ikiganiro.
Muraho, murakomeye Bwana Joseph Ngarambe.
Muracyahumeka aho ngaho iwanyu muri Norvege nako muri Finland? Muraturanye?
Turaturanye, nibyo. Ntawe
mumeze mute? Imbeho ntabwo irabasatira?
Akabeho ubungubu kagiye ku gihe cyako cyagarutse, ubungubu biriho biragenda bimanuka nyine, bisatira ya mbeho ikomeye cyane, ya masimbi amara amezi n'amezi.
Mwebwe nyine iwanyu ntihasanzwe, si ubundi Burayi, ni Burayi bundi bukaze cyane, abantu batashobora kwiyumvisha. Hari Burayi n'Uburayi,
isi harakonje cyane igihe cy'imbere cyaje, ni ukuri.
Yego yego, ubu twe turacyari kandi nanjye simba hashyushye cyane, turi muri za 19 ariko twari no muri 26 juni, ariko kenshi biri muri za 29 za Celsius. Ubu muri nka muri kangahe ubu ngubu muri kino gihe?
Yewe, uyu munsi ndibaza ko dushobora kuba twagira nk'uko 11 niba byabaye byinshi.
Biracyabayabaye ku mugani w'abaturanyi bacu b'Abarundi. Nuko rero nagira ngo yego,
urakoze cyane, nagira ngo ushimire nyine ko wateguye kino kiganiro. Nagira ngo kandi ndamutse abantu bose bakurikirana ibiganiro tunyuza kuri radio Ishakwe, ijwi rya Rwanda Freedom Movement. Ndagira ngo nsuhuze n'abandi bumva Ikinyarwanda, ari Abanyarwanda cyangwa n'abandi bantu bo mu karere k'iwacu.
Urakoze cyane Sixbert. Nk'uko nabivuze mu kanya rero, inyito ya kino kiganiro ni impunzi zo muri Libya, igicuruzwa n'ubutoni muri bampatsi ibihugu. Incamake ya kino kiganiro nk'uko wenda bamwe bashobora kuyisoma ku rubuga rwacu, abashije kuba baruriho muri kano kanya, turagira tuti: ku itariki ya 10 za kuno kwezi kwa cyenda hatangajwe ko u Rwanda rwagiranye amasezerano n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi. Icyari kigamijwe kwari ugukura muri Libya impunzi zahaheze zishakisha icyanzu cyo kwinjira mu Burayi, zimwe muri zo zikaba zaragizwe abacakara bacururizwa mu masoko nk'amatungo. Kubera ko ibihugu by'Uburayi bidashaka ko Abanyafurika bakomeza kubizamo, byiyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo Abanyafurika bagume iwabo, bityo bikaba ari byo bizatanga amafaranga, ibyo bihugu byo muri Burayi bikaba ari byo bizatanga amafaranga ku mpunzi zizajyanwa mu Rwanda. Akaga k'izi mpunzi z'Abanyafurika zaheze muri Libya gahembuye ingoma y'igitugu ya FPR-DMI Kagame, yiteze muri icyo gikorwa gukomeza ubuhake butayegayega n'ubutoni muri bampatsi ibihugu. Ibitezemo iyo ngoma ya Kagame ibitezemo cyane cyane indonke, dore ko gucuruza Abanyafurika ntacyo bibwiye. Sixbert rero nagira ngo nkwibutse, nako urabyibuka nawe mu kanyo wabinyibukije, wagize uti iki kiganiro si bwo bwa mbere tugikoze. Ndarebye nsanga ari byo, kuko hagiye gushira imyaka 2 dukoze rwose ikiganiro kijya kumera nk'ikingiki twakoze. Hari ku itariki hagiye gushira imyaka 2 rero, hari ku itariki ya 20 z'ukwa 11 2017. aho twakoze ikiganiro cyari gifite inyito impunzi z'abanyafurika Isiraheli yikiza nk'umwanda izijugunye mu Rwanda. Nsubiye muri icyo kiganiro twakoze hagiye gushira imyaka ibiri, inyito yacyo yari iyi impunzi z'abanyafurika Isiraheli yikiza nk'umwanda izijugunye mu Rwanda. Icyo kiganiro Sixberry twagikoranye nawe, tugikorana turi kumwe na Jonathan Musonera na Blaise Nicyoribera. Reka nibutse incamake y'icyo kiganiro cyari kigizwe mu by'ukuri n'ingingo eshatu, ariko izo ngingo eshatu zose zikaba mu by'ukuri ari iz'uyu munsi. Nubwo yagiye gushira imyaka ibiri, izo ngingo eshatu uko twazibonaga, ibyo bibazo uko twabibonaga, n'ubu ngubu nyine biracyari rwose, biracyari iki gihe. Ingingo ya mbere yo muri icyo kiganiro twakoze kuri iyo tariki ya 20/11/2017, ingingo ya mbere nyine yari iyo ngingo yo mu kwigira iti impunzi z'abanyafurika Isiraheli yikiza nk'umwanda izijugunye mu Rwanda, aho twagiraga tuti ikinyamakuru kibogamiye kuri leta ya FPR Inkotanyi igihe.com cyatangaje ko guverinoma ya Isiraheli yemeje ko u Rwanda rugiye kwakira impunzi 40,000 idashaka ku butaka bwayo. Ngo kuri buri mutwe w'impunzi FPRDMA izajya yakira amadolari 500,000. Ni ukuvuga ko u Rwanda rwemeye ubucuruzi bw'abacakara b'Abanyafurika hagati ya za leta ku mugaragaro. Twagize tuti ni urukozasoni kuko abo bajugunywa nk'umwanda bafite ibihugu byabo bahunze kubera impamvu zinyuranye. Ari abo bajugunye nk'iyarara, aruguriwe ngo abakire, bomba amateka azabakurikiranaho ubwo bugome. Perezida Kagame wemera ko umunyafurika agurishwa ataniye na ba tipo na rumariza bacuruzaga abacakara b'abirabura mu binyejana byahise. Biributsa ya manda ihumanya ibihugu byo mu Burayi, biributsa nako ya myanda ihumanya ibihugu byo mu Burayi byazaga kumena muri Afurika bigaha amafaranga za leta z'ibitugu. Iyo ari ingingo ya mbere rero Sixberry rwose, hashize hafi imyaka ibiri, hagiye gushira imyaka ibiri, yari ingingo ya mbere y'icyo kiganiro twakoze. Ingingo ya kabiri nayo rwose nayo iratangaje kuko ari nayo tugiye kwibandaho uyu munsi. Iyo ngingo ya kabiri yo kuri iyo tariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa 11/2017, ingingo ya kabiri yaragiraga iti muri Libya naho bagaruye ubucuruzi bw'abacakara b'abirabura. Twaragiraga tuti hagiye gushira icyumweru kimwe abanyamakuru ba CNN bashyize ahagaragara amashusho video yerekana igurishwa ry'abantu ku isoko mu gihugu cya Libya hafi y'umurwa mukuru Tripoli. Abenshi muri abo bantu bagurishwa bucakara muri Libya ngo bakomoka mu bihugu bya Nigeria, Senegali na Gambia. Byaba byaramaganywe bihagije. Hariho amahirwe yo guca burundu icyo gikorwa cy'urukozasoni? Mbese mu Rwanda ho bite? Urumva rero iyo ngingo ya kabiri twavugaga kuri Libya, aho bacuruzaga abanyafurika bo muri ibyo bihugu biganjemo muri ibyo bihugu bya Nigeria, Senegal na Gambia. Icyo kibazo cyari kiduhangayitse, nyine tuvuga tuti ibi bintu ni urukozasoni, tukavuga ko bitamaga mu bihagije n'ibyo bihugu byo muri Afurika kenshi bigizwe n'abanyagitugu. Tukibaza niba harimo amahirwe yo guca burundu icyo gikorwa cy'urukozasoni. Twibaza tutese mbese mu Rwanda bite? Aho twari tureba nyine ukuntu leta ya Kagame iriho yimunyamunya nyine ishaka kwitonesha muri bamatsi bihugu yakira impunzi nyine Israel idashaka z'abanyafurika. Akandi kantu twavuganiye kuri icyo gihe ku ngingo ya gatatu, nako umuntu yakavuga kuko nako nabyo byari rwose byaje kugaragara ku byo twavugaga byari nabyo. Twaragiraga tuti muri iyo ngingo ya gatatu twagira tuti Zimbabwe ubutegetsi bwa Perezida Mugabe mu marembera. Mu ncamake twaragiraga tuti igisirikare cyari inkingi ya mwamba mu byatumye Perezida Robert Mugabe aramba ku butegetsi, kigiye kumara icyumweru gikoze igisa na kudeta. Uwo mukambwe yaba agiye gusiga inkuru kimusozi. Aha rero kuri iyo nkuru nyine twavuze icyo gihe nyine twibaza inkuru agiye gusiga umusozi bari bataramuvanaho mu by'ukuri hari igisa na kudeta nk'uko twabivugaga, ariko nyuma iyo kudeta icyo gisa na kudeta nyine cyaje kuba kudeta ndetse ejo bundi rwose yitabye Imana baramushyingura bibagirwa. Hari ibintu byinshi byiza yakoze byaheshaga isema igihugu cye cya Zimbabwe na Afurika. Yabikoze nk'imyaka irindwi rwose akora kidemokarasi, arangije ajya kubisiba cyane muri iyo myaka irindwi isigaye, kuko yamaze imyaka 35 ku butegetsi niba nibuka neza, arabisibanga. Umunyagitugu nawe rwose wamaganwa n'isi. Byose twarabivuze, si byo turi butinde uyu munsi. Ndumva iyo nkuru amaze kwitaba Imana. Igihugu cye tugishimire ko abanyagihugu be bagerageje kubika nyine kwibagirwa amabi yakoze, bakibuka ibyiza yakoze, bakamushyingura mu cyubahiro, tubibashimire. Noneho rero cyakora tuvuga tuti ingoma z'igitugu gutinda ku butegetsi bizana igitugu, ko ari ibintu byo kwirinda nk'isomo umuntu yafata. Noneho rero tujye kuri mu kiganiro nyamukuru. Urumva ko twari twaganiriye ku mpunzi z'Abanyafurika, Israel ikiza nk'umwanda izijugunya mu Rwanda. Turangije tugaya ibiro bikorwa muri Libya, Abanyafurika mu by'ukuri ubutegetsi bubi bitera busa n'ubujunjamye. Tugira tuti muri Libya naho bagaruye ubucuruzi bw'abacakara b'abirabura. None rero nk'uko tubivuze mu kanya muri kuno kwezi ejo bundi ku itariki ya 10 hatangajwe ariya masezerano 6B. Kagame nyine yahitambitse ati ubucuruzi ntibuncike. Ijambo ni ryawe.
Ndagira ngo nyine ngushimire iriburiro utanze ry'iki kiganiro mu magambo akomeye cyane kandi ariko ashingiye mbese ku ngingo zikomeye, cyane cyane aho wibukije n'ikindi kiganiro twakoze kwerekana ukuntu nyine leta FRDMI yari yiroshye muri Israel mbese kugira ngo ijye kwakira ijye mu bucuruzi impunzi zari zarasabye ubuhungiro. Icyo gikorwa yari gisemo imbaraga nyinshi cyane ndetse iranabyitegura, zimwe zitangira no kuhagera, zimwe zari zahageze. Noneho biza no kugaragara yuko hari abanyamakuru muri Israel nabo babikurikiye, biza kugaragara ko hari zihagera ntihabe hari n'uburyo bwo kuzakira buhari, ahubwo zikahagera zirwanaho, zimwe zikanyura muri Uganda zikongera zikazamuka zigasubira gushakisha inzira yo kuzasubira muri Israel cyangwa se no mu bindi bihugu. Ugasanga mu by'ukuri leta y'u Rwanda icyo yashakaga muri ibyo ngibyo ni inyungu z'amafaranga n'inyungu za politiki, aho kugira ngo ibe ishishikajwe n'uko yabonera igisubizo abanyafurika bahungiye muri icyo gihugu, n'icyo gihugu cyariho kijugunya nk'umwanda. Ugasanga rero icyo gikorwa icyakibujije mu by'ukuri gutungana n'uko havuze induru. Iyo nduru yavugijwe n'abanyarwanda bamwe na bamwe, ivuzwa n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Isirayeli ndetse n'indi miryango yo hirya no hino mu Burayi. Noneho ndetse n'impunzi zahungiye muri Isirayeli ubwazo zirigaragambya ziti ntabwo dushaka kujya mu Rwanda, ni igihugu kihowe n'ingoma y'igitugu, ni igihugu tutizeyemo natwe umutekano, kuko n'abakirimo ubwabo nta mutekano bafite. Icyo gikorwa mu buryo bugaragara cyaburijwemo, ariko impunzi amakuru twagiye tubona n'uko Israel yagiye izohereza nkeya nkeya ku buryo butavugije induru. Igikorwa mu by'ukuri kigira uburyo gikomezamo, ariko mu buryo nyine ntanduru yavugaga. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi nk'uko mpere nk'aho wari usoje aho bavugaga, none tuti muri Libya havumbutse ubwo bucuruzi bw'impunzi z'Abanyafurika, impunzi mbese ubucuruzi bw'abacakara. Nk'uko twanavuga tuti leta y'u Rwanda cyangwa se Perezida Paul Kagame agiye kumera nk'abarumariza cyangwa batipotipo bacuruzaga impunzi muri kariya gace ka Afurika y'Uburengerazuba, kuko n'ahandi isoko riravutse, isoko arigezeho. Muri iki kiganiro numvaga yenda twagicamo nk'uduce dutandatu dutoya tugufi cyane, kubera ko nubona ikiganiro kigufi. Muri utwo duce hakaba twavugamo mu by'ukuri hari abantu bakeneye kumenya icyo kibazo giteye igite, ayo masezerano yabaye hagati yande nande, ari aravugwamo iki, ese impunzi zizajya mu Rwanda zirangana iki, dukurikije mbese ibyo cyangwa se n'ibindi twagiye twumva ko byagiye byumvikanwaho hagati y'u Rwanda mu by'ukuri n'ibihugu byo mu muryango nako ni n'umuryango w'ibihugu byo mu Burayi nyine byibumbye, kuko ibyo bihugu nibyo bitanga amafaranga y'iyi mishinga ituma Abanyafurika batabizamo. Noneho ugasanga u Rwanda nyine rugiye kugira ngo mbese rushobore gutona, kongera ubutoni, guhakwa neza, rukaba ruvuga ruti banyagasani ibibabaje muzabijugunye iwacu tuzabyakira. Nyine yo ikaba ari ingingo ya mbere aho twavuga kuri icyo kibazo uko giteye mu by'ukuri. Iya kabiri nayo ngufi ni ukureba u Rwanda si rwo rwa mbere nyine rukora amasezerano nk'ayo. Igihugu cya Nigeria cyakoze ayo masezerano muri iyi myaka ibiri ishize, ku buryo yenda twareba ayo masezerano mu ncamake harimo ibiki, cyangwa se icyo gihugu cyakuyemo n'izihe nyungu. Noneho kuki nta n'ibindi bihugu byegereye na Libya byaba byarashatse kugira ngo bibe byagira uruhare mu kwakira izo mpunzi, cyane cyane ko hari n'ibihugu n'izo mpunzi zikomokamo, kandi izimwe muri zo zikaba atari impunzi zahunze kubera ibibazo bya politiki, zikaba ari impunzi ahubwo zahunze kubera ibintu byifashe nayo mu bihugu zikomokamo. Agace ka gatatu twavuga twareba noneho ku mpunzi zindi ziri mu Rwanda zibayeho zite. U Rwanda ni uruhe rugero rwiza rufite mu kwakira impunzi rwakwitwaza kugira ngo ruvuge ruti izo mpunzi zo muri Libya ni zize hano iwacu tubifitiye ubushobozi n'ubushake. Agace ka kane tukaba twavuga nyine tukagaruka kuri icyo ngicyo cy'impunzi zo muri Isirayeli byagenze bite. Nari maze kubivugaho hejuru yenda twaza kubinyuraho bwangu, nyuma tukareba inyungu Kigali irihikura muri aya masezerano, muri ubu bucuruzi bw'impunzi, muri ubu bucuruzi bw'abacakara. Hakaba noneho n'akandi twasorezaho tureba akaga mu by'ukuri k'izo mpunzi gateye gate. Ejo hazaza h'izo mpunzi ziriho bariho bahererekanya gutyo, ejo hazaza hazo hateye hate. Numvaga rero muri ibyo bice nyine ariho twakubira kino kiganiro, maze tukungurana ibitekerezo. Nahera kuri kiriya gice cya mbere aho navugaga ko hana amakuru yerekeranye n'ukuntu ikibazo giteye mu by'ukuri, kuko amasezerano yarasinywe ku itariki 10 z'uku kwezi kwa Nzeri, asinyirwa muri Ethiopia mu murwa mukuru mbese wa igihugu cya Ethiopia, aho umuryango w'ibihugu byibumbye bya Afurika nyine ukorera, umuryango w'umwe w'ibihugu bya Afurika aho ukorera, niho amasezerano yasinyiwe, asinywa hagati ya Leta y'u Rwanda n'umuryango w'umwe bwa Afurika n'umuryango wa n'ishami ry'umuryango ishami rya HCR, ni ukuvuga mbese umuryango ushinzwe iby'impunzi. Nibo abo ngabo batatu, abo batatu nibo basinye ayo masezerano, ariko mu by'ukuri inyuma yabyo hakaba hari ibihugu byo mu Burayi byibumbiye hamwe, cyane cyane ko ibyo bihugu nibyo bitanga amafaranga y'ibyo byose, y'ibikorwa byose bizakorwa aho ngaho, kandi ni nabyo bifite inyungu ikomeye cyane muri ayo masezerano. Ku buryo rero ari ukugira ngo amasezerano agerweho, bagiye babijyamo inama hirya no hino, abagiye babikoramo utunama hirya no hino, abo banyaburayi nibo babitangiye ubushobozi ndetse n'abadiplomate babyo b'ibihugu byo mu Burayi bagenda bazenguruka za Kigali bagenda banavugisha n'abandi bose barebwaga n'icyo kibazo kugira ngo aya masezerano ashobore kugerwaho. Ni ukuvuga amasezerano yasinywe n'u Rwanda n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hamwe n'umuryango w'ibihugu bya Afurika, ariko mu by'ukuri umuryango w'ibihugu byo mu Burayi byibumbiye hamwe ukaba wari ubyihishe inyuma ari nawo mu by'ukuri ubiha utanga amafaranga. U Rwanda rero rwavuga ko ngo ruzakira impunzi 500 vuba vuba. Izo mpunzi zikazaba ari cyane cyane zituruka mu bihugu bya Ethiopia. Noneho ngo mu cyiciro cya kabiri u Rwanda rukazafata impunzi 470. Mu by'ukuri izo mpunzi mu wavugisha ukuri kubera ko izo mpunzi u Rwanda rugiye kwakira ni impunzi zakoze uko zishoboye kugira ngo zinjire mu Burayi ziroha mu nyanja nyine iri hagati ya Afurika n'u Burayi. Noneho kubera ko abanyaburayi bakajije umurego bakaza za kontrole mu nyanja, abo bafatiye mu mayira abataraguye mu mazi nyine abo bafashe barabagaruye babashyira muri Libya aho babashyira mu bigo mbese bafungiyemo. Noneho ibyo bigo bafungiyemo bikaba bitunzwe n'ibihugu byo mu Burayi. Noneho ibyo bihugu byo mu Burayi bikaba bishakisha bikora uko bishoboye kose kugira ngo ba bantu byagaruriye mu mayira bikaba bibatungiye muri ayo magereza nyine cyangwa muri ibyo bigo bafungiyemo muri Libya bishakisha ibindi bihugu bishobora kubakira nta n'ikibazo bibajije. Ni ukuvuga rero ko mu by'ukuri ibihugu byo mu Burayi bifite igitutu mu bihugu byabyo, mbese igitutu kiri mu bihugu mw'imbere kubera ko ahantu hari demokarasi hari abantu baba bafite ibibazo byinshi cyane babaza n'itangazamakuru ryaho naryo rikabaza. Uretse ko itangazamakuru ry'abanyaburayi icyagaragaye nuko rirabogamye cyane cyane yari ikintu kirebana n'abanyafurika, usanga mu by'ukuri iryo tangazamakuru ribogamira kuri za leta z'iwabo kugira ngo mbese ikintu cyose kirebana n'abanyafurika gikumira abanyafurika. Usanga itangazamakuru mbese ubwiganze bw'itangazamakuru bubogamira kuri za leta zidashaka kuba abanyafurika baza iwazo. Nicyo nakwiteye na mainstream usanga ari uko nguko imeze. Kubera n'abanyamakuru yemo utujwi duke twagiye tuvuga tutari ko se aba bantu bariho bagenda bajugunywa kuriya bakuwe mu nyanja noneho bakajugunywa ahantu hameze nk'amagereza, kuko ni gereza nta bwisanzure baba bafite, bakajugunywa muri za gereza. Ibyo bintu leta zacu zikwiye kubisobanurira abaturage tukamenya ibintu uko biteye. Ibyo bintu rero igihugu cy'Ubutaliyani cyahawe inkunga n'ibindi bihugu byo mu Burayi kugira ngo kubera ko nicyo cyane nicyo cyegereye n'icyo impunzi zakundaga kujyamo cyane igihugu cy'Ubutaliyani n'icya Espanye byahawe inkunga kugira ngo impunzi zihageze izo mbese cyangwa nizo bafatiye mu mayira agana kuri ibyo bihugu zisubizwe mu gihugu cya Libya. Libya nayo yakoranye amasezerano n'ibihugu byo mu Burayi kugira ngo nyine izo mpunzi zose zifashwe zisubizweyo muri Libya, noneho zigafungirwa nyine ahantu aho ibyo bihugu bitanga ibiryo n'imiti mu gihe biba bigishakisha ibindi bihugu byo muri Afurika bizabakira. Kubera ko mu by'ukuri impamvu bavuga ni baravuga bati aba bantu bavuye muri Afurika bariho baragerageza kuza iwacu, ariko mu by'ukuri bakwiye gusubira iwabo ahubwo tukongera imfashanyo tukareba inkunga twatanga kugira ngo abo bantu bagire ubuzima yenda se burushijeho kumera neza mu bihugu byabo cyangwa se barusheho kwizera ejo hazaza, bityo bareke kurorongotana bagwa mu nyanja bazi iwacu. Ni nk'ukuvuga yenda amagambo adatinyuka kwerura aba bantu ni bene wanyu ntitubashaka nimubasubirane. Ariko mu by'ukuri ugasanga kubera ko izo mpunzi ziba zitereranywe gutyo bagenda bakazishyira mu magereza aho ngaho muri Libya, ntabwo ibyo bihugu by'u Burayi ntabwo bivuga biti aba bantu baturutse mu bihugu ibi n'ibi ibi n'ibi, reka twumvikane n'ibyo bihugu ahubwo bisubirane abantu babyo, cyane cyane nk'abantu bahunze, kuko hari ababa barahunze mu buryo bugaragara nabo ubwabo uko babyivugira, barahunze kubera ubukene buri mu bihugu baturutsemo cyangwa se ubuzima bubi buri mu bihugu baturutsemo, ugasanga batarahunze mu by'ukuri kubera impamvu za politiki, n'impamvu zo kuvuga ko bariho batotezwa cyangwa se bashobora kwicwa baramutse bagumye mu bihugu byabo. Noneho ugasanga za mpunzi zahunze kubera ubukene buri iwabo, aho kugira ngo bya bihugu byo mu Burayi bijye kumvikana noneho n'ibihugu baturutsemo, ahubwo ya nkunga itangwe bya bihugu birusheho kugira udushinga utunutu twatuma ba bantu barushaho kubona uturimo, ba bantu barushaho kwizera ejo hazaza, cyangwa se bagashyira n'inkunga mu burezi no mu bindi bintu bishobora gushishikaza abantu, byatuma abantu bavuga bati hano iwacu reka tuhashakire amaramuko aho kurarikira kujya mu Burayi, ahubwo ugasanga icyo bashaka ni uko abo izo mpunzi zijugunywa kure cyane y'iwabo, kure y'iwabo kugira ngo bijye n'undi wese utekereza kujya mu Burayi. Ni ukuvuga rero ko mu by'ukuri u Rwanda nubwo rwishyize imbere rukimara kumva ibyo bibazo ruvuga ruti izo mpunzi tuzazakira, ni ukuvuga ko ibihugu byo mu Burayi byagiye bikomanga ku nzugi z'ibihugu byinshi bya Afurika, benshi bakavuga bati ntabwo dushobora kujya muri ibyo bintu bimeze nko gucuruza abantu, ntabwo dushobora kubijyamo. Niba abantu baraje bahungira iwanyu, nta mpamvu zifatika mufite zatuma mwanga kubakira mukabajugunyira ibindi bihugu, abandi niko bababwiye. Ariko mu Rwanda kubera ko ni igihugu n'ubundi kivugwaho byinshi cyane mu kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ni igihugu kiregwa byinshi kubera ubwicanyi leta ya FDLR yakoze n'ubu igikora, ni igihugu gifite byinshi cyane gihishe kitifuza ko abo banyaburayi bakira ku gasozi. U Rwanda rero rufite byinshi cyane bituma ruhakirizwa ruvuga ruti rwose banyagasani izo mpunzi mudashaka, umwanda mudashaka, muduhe turawakira. Ariko se mu by'ukuri u Rwanda rufitiye ubushobozi, aho turaza kuhagera niba igihe kiza kubitwemerera. Ubwo rero muri ayo masezerano nyine ubwo umuryango ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi rivuga ko ngo hazagenda abashaka, ngo hazagenda abashaka cyane cyane kandi ngo bahere ku bana, ku bagore n'abantu nyine b'abana, mbese n'abantu bari ukwabo badafite batari kumwe n'imiryango, cyangwa se n'abantu bakuze cyangwa se n'abafite ubumuga bunyuranye. Ariko rero mu by'ukuri iyo bavuga ngo hazagenda abashaka kandi abo bantu bamaze amezi imyaka bafunze, noneho ukavuga ngo kugira ngo bafungurwe ngo ni nk'aho hazafungurwa abashaka nk'abantu bari mu bucakara, noneho bakavuga ngo hazagenda ngo ngo hazemera kuva mu bucakara abashaka, ibyo ni ugusetsa imikara cyangwa ni ya mvugo ya politiki, ya mvugo nziza nyine isize amavuta yo kwerekana mu by'ukuri ko igikorwa kiriho gikorwa nta gahato karimo, ko ari igikorwa abantu bazakora ku bushake bwabo. Abo bantu icyo bahagurukije aho babaga, ibihugu mu bihugu bakomotsemo, ntabwo bahagurutse bagamije na rimwe kuzagenda ngo we muri ayo magereza cyangwa se kugira ngo bazarangirize mu Rwanda. Ni ukuvuga yuko bo icyo bahagurukije umugambi wari bafite ni ukujya mu Burayi kubera impamvu zinyuranye. Uburayi rero ibihugu byo mu Burayi byashyizeho imitego yo kugenda ibatega nk'uko abahigi batega baswa, batega ibikoko bakagenda bifatira nyine mu mitego inyuranye. Noneho Uburayi uko bwagiye bubafatira muri iyo mitego, bwazanaga abantu bafunze nk'amafuku bukagenda bugashyira muri ibyo bigo bafungiyemo muri Libya, bamwe babimazemo imyaka. Kuva nyine Uburayi bwagirana ayo masezerano n'igihugu cya Libya, kandi twibutse ko igihugu cya Libya cyashenywe mu by'ukuri n'ubwo Uburayi bufatanije na Amerika, kubera ko igihugu cya Libya gifite ukuntu cyari kiyobowe, ukuntu cyari giteye, ku buryo kuva Amerika n'Uburayi bahagaba ibitero byo kujya kuhasenya, icyo byatumye mu by'ukuri imitegekere y'icyo gihugu n'ubutegetsi n'imibereho y'abaturage n'ibindi byose bihindagurika, noneho ndetse binatuma binafunguka ku buryo nk'abantu b'Abanyafurika babaga muri Libya bakorerayo imirimo inyuranye bahise bashaka guhita biyambukira bajya mu Burayi kubera ko igihugu kimaze gusenyuka. Noneho ndetse n'abandi Banyafurika bo muri za Nigeri no muri biriya bihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba y'Uburasirazuba nabo ubwabo batangira mbese ku batangira kugenda iyo nzira bavuga bati twumvise ko hari inzira yambuka ubutayu bwa Sahara ikagenda ikagera mu mpinga ya Afurika noneho abantu bakambuka inyanja bajya mu Burayi. Icyo gihe nyine batangira kuhisuka ari benshi cyane. Induru zaravuze mu Burayi twarabikurikiye twarabibonye. Induru zaravuze bavuga bati hari imivu y'Abanyafurika iriho yisuka mu Burayi. Nitudahagarika iki cyorezo Abanyafurika nibo tuzajya tubona ku mihanda yose yo mu Burayi ni mutabare. Icyo gihe Uburayi bwose bwarahagurutse. None ariko icyanabahagurukije cyane ni uko impanuka zari zarabaye nyinshi cyane mu nyanja ya Mediterane ya nyanja iri hagati y'Uburayi na Afurika kubera ko amato abo izo mpunzi zakoreshaga yari amato menshi mbese wasangaga apakiye abantu benshi cyane ugasanga ari amato adafite n'umutekano uhagije noneho ugasanga hari abapfira mu mazi benshi cyane. Ariko mu by'ukuri cyahagurukije Uburayi cyahagurukije leta zo mu Burayi cyane cyane za leta zigereye ayo mazi ya Mediterane ntabwo nubwo yenda igishyirwa imbere ari uko bahagurukijwe n'Abanyafurika bariho bapfira mu nyanja bambuka mu by'ukuri ikintu cyabahagurukije cyavugije induru cyane nuko Abanyafurika bariho biroha mu Burayi ari benshi. Noneho ya mitemere bashyizeho Abanyafurika bashaka kujya mu Burayi bagomba kunyuramo nyine za viza zitagitangwa cyangwa se banatanga mu buryo bwo kujonjora bukabije cyane ugasanga noneho bavuga bati Abanyafurika banyuramo ni mutabare batewe. Noneho rero muri uko gutabara niko bavuze bati turinde imipaka yacu hanyuma duhe Libya amafaranga yo kugira ngo irusheho kurinda imipaka yayo kandi tunatange n'amafaranga nyine yo gufasha leta nshya ya Libya kugira ngo ishobore kwiyubaka inashobore yenda kongera kumera mbese nk'igihato kiziba iriya nzira yatuma Abanyafurika bahambukira baza iwacu. Ni ukuvuga rero ko mu by'ukuri ayo masezerano Uburayi nibwo bwa mbere bufite inyungu muri ayo masezerano kuko ntibushaka ko abo Banyafurika bambuka baza mu Burayi. Nicyo rero navuga nyine ko umuryango w'ibihugu byo mu Burayi yibumbiye hamwe niwo ubyungukiramo cyane ku buryo ni nkunga ibyo bihugu bitanga ni inkunga itubutse. Turaza kubigeraho nitugera ku uko bibeze muri Niger ndumva nanahita nabikurikizaho kugira ngo icyo kibazo tukirangirize hamwe. Ariko nagira ngo Bwana Yozefu niba hari icyo wongeraho kuri ibi ngibi ubanze ucyongereho cyangwa niba hari icyo ubimbazaho ukimbaze tubone kujya ku ngingo ya kabiri. Urakoze.
Nagira ngo ukomeze ingingo ya kabiri komeza buriya ningira ibibazo kuko uri uravuga mu by'ukuri ibintu uko nanjye mbiruzi. Komeza rwose noneho ndaza kubaza niba hari icyo kubaza cyangwa se niba hari icyo kukunganira nkunganira komeza.
Yaba urakoze. Nari navuze nyine ko ku gace ka kabiri twavuga ku masezerano igihugu cya Niger cyagiranye nyine cyakoze kuri icyo kibazo cy'impunzi cyangwa se cy'abacakara cyangwa se cy'abantu cy'izo mbohe ziri muri Libya kuko ayo masezerano yabayeho kandi Niger kuva ayo masezerano yanakorwa imaze kwakira ibihumbi nka bingahe by'abantu yenda ko nibagiye kuvuga hejuru n'uko u Rwanda rwavuze ko rwiteguye kwakira ngo abantu bagera ku bihumbi 30. Naho Niger muri ayo masezerano yabanje ayo masezerano nyine yarebaga abantu 400,000 Niger yakiramo 290,000 noneho ariko ihabwa n'amafaranga atubutse kugira ngo nayo irinde imipaka yayo irusheho mbese n'abasirikare bayo bagenzura imihanda iva za za Niamey inyura ahitwa za Agadez izamuka ijya muri Libya n'indi mihanda ikata ikanyura muri za Algeria kugira ngo barusheho kuyikontorora cyane. Uburayi bwatanze amafaranga menshi cyane kugira ngo ibyo bishoboke, noneho bunatanga n'amafaranga yo kugira ngo muri Niger habe ibigo byo kugira ngo byo kwakira abantu bazajya baba bavuye muri za Libya bashobore kontorora kandi banakirwe ibizakurikiraho, mbese ibizakurikira nyuma y'uko bavuye muri Libya bakaza muri Niger. Muri ibyo rero Niger yari yasabye yuko ibanza kugirana amasezerano n'ibihugu bimwe na bimwe kugira ngo ba bantu bagiye muri Niger bo kuzahera aho ngaho kugira ngo nayo ubwayo ba bantu baje iwayo bazashobore kugira ejo hazaza. Niger icyo gihe yasabye ibihugu byo mu Burayi, isaba ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada na Norvège n'Ubusuwisi ko byemera ko bizafata bizakira izo mpunzi. Icyo kintu Niger yaragisabye, isaba ko nyine ibyo bihugu byemera ko bizakira izo mpunzi. Noneho kuko kuri bya bihumbi bine byateganywaga mbere, ibyo bihugu binyuranye byakirimo 1,100, noneho 2,900 bijya muri Niger. No muri ibyo ngibyo 2,900 ibyo bihugu byakomeje nyine byahise bitangira za politiki zo kugira ngo bijonjore abo bizajyana iwabyo, kandi kuko hari abagiye bava muri Niger bagafata indege bakajya muri ibyo bihugu, ariko izo za leta nyine zari zabanje ngo kubisuganya kugira ngo abo zizakira bazabe bafite aho bakirirwa hateguwe nk'uko nyine ibihugu byakira impunzi bikunda kubigenza. Ni ukuvuga rero ko Niger mu by'ukuri uwo mushinga yawukoze ireba ishyira imbere cyane inyungu z'abo bantu bari mu bucakara cyangwa se bari bafungiye muri ibyo bigo byari muri ibyo bigo bifungirwamo cyangwa byakirirwamo abantu Uburayi bwirukanye. Ni ukuvuga rero Niger yavuze iti aba bantu turabakira kugira ngo bave mu kangaratete barimo muri Libya, ariko mutwemerere ko aba bantu bakaza mu bihugu byanyu, abandi bashaka nibamara kwigishwa bagahitamo gusubira mu bihugu bakomotsemo nabo bagahabwa ubufasha bwo kugira ngo bazashobore kujya iwabo kandi bazagire n'akantu bakora kabafasha kugira ngo ubuzima bubi bahungaga bashobore kugira akantu k'ifatizo kazatuma bashobora gutera intambwe ntibongere kurarikira kugenda gutyo, kandi no kugira ngo babere urugero abandi bahari irari ryo kujya mu Burayi nyine rikavaho, abantu bakabona ko bashobora kugira ejo hazaza heza mu bihugu byabo. Ni ukuvuga muri ayo masezerano mu by'ukuri Niger ni cyo ngicyo yashyize imbere. Ariko tunibutse ko Niger ihana urubibi n'igihugu cya Libya, ikindi kandi ni uko impunzi zagaragaye muri Libya cyangwa se n'abacakara b'abirabura bari muri Libya, twumvikane rwose abo bantu bose bagiye banyura uko biri kose bagiye banyura muri Niger. Ni ukuvuga rero ko nanone Niger hari uruhare ifite rw'uko inzira zayo yenda itanashoboye kuzicunga neza na mbere yose, ku buryo abantu bambukaga muri Niger ndetse bakanaherekezwa kenshi n'abasirikare n'abapolisi, kubera ko ni ahantu haba ibintu bya ruswa bikomeye cyane cyangwa bikabije cyane, ku buryo wasangaga n'abantu bafite n'inzego zimwe z'abantu muri leta baherekeza cyangwa se bagira uruhare mu iryucuruzwa ry'abantu. Icyo kintu cyari gihari. Niger rero ni ukuvuga nayo yari ifite ibyo yabazwa bijyanye n'abo bantu bagenda bakajya muri ako kangaratete muri za Libya. Niger rero yari ifite impamvu zikomeye cyane zatumaga igomba kwinjira muri ayo masezerano, kuko bashobora no kuvuga bati aba bantu nk'uko hari amasezerano mu bihugu by'u Burayi, iyo umuntu agiye mu gihugu cy'u Burayi akajya gusaba y'ubuhungiro hari ikindi yanyuzemo, mbere uwo muntu yanyuzemo ari cyo bamusubizamo. Naho rero bashatse gukoresha iyo politiki ariko basanga muri Afurika amasezerano nk'ayo ntayahari, basanga ibyo ngibyo bitakubahirizwa muri Afurika bidashoboka, ariko bakabwira Niger bati muri iki kibazo nawe ufitemo uruhare. Ni ukuvuga rero ko Niger akazi yakoze mu by'ukuri amahitamo yari ifite ntabwo ari menshi, nubwo yakuyemo izo nyungu z'uko nyine hari inkunga yahawe inkunga zahawe ingabo za Nigeri n'igipolisi cyaho, ndetse bahabwa n'imyitozo myinshi cyane ijyanye no gukorana umwuga no kwirinda ruswa no gutera imbere, mbese kugira ngo bashobore kubona uko bahashya ibyo byose. Ndetse hari n'izindi nkunga ziteganyijwe zo kubaka imihanda miremire cyane itari ihari, imihanda miremire cyane inyura mu butayu bwa Sahara, kugira ngo uburyo bwo kugira ngo bajye gukurikirana izo mpunzi, abazikurikirana bajye baba bafite imihanda myiza birukankamo biruka nyine ku mpunzi, kugira ngo bazibuze kuzamuka zerekeza i Burayi. Ni ibyo ngibyo numva navuga ku ruhare rwa Nigeri muri ibyo ngibyo. Urakoze Yozefu.
Icyo kintu cyo gucuruza abantu mu by'ukuri Nigeri uvuze ko amahitamo yari ifite makeya. Iyo urebye kuri karite nyine ya Nigeri, koko kugira ngo abantu bave muri Nigeria bajye muri Libya aho ngaho bambuka nyine bagana mu Burayi banyura muri Nigeri, Senegal iri kure gatoya, bisaba kwambuka Mali bakagana muri Nigeri naho bakazamuka muri Libya aho ngaho. U Rwanda ruri kure cyane kure cyane kure cyane rwose. U Rwanda ni n'agahugu gato, ibyo bihugu ni ibihugu binini, twibutse ko ari ibihugu binini, ari Senegal si ntoya, ariko Nigeri ni igihugu kinini cyane.
Nibaza ko Nigeri ishobora kuba ikubye u Rwanda nk'inshuro nka muri za 340.
Mu bihugu binini rwose byo muri Afurika,
Nigeri mu bihugu binini byo ku isi, ahubwo ku isi
bihugu binini. Yego, kandi urumva ko ibyo bihugu bijya guturana. Nigeri nyine ituranye n'imbibi na Libya, bityo rero abantu koko bava muri za Nigeria bambuka Nigeri, bambuka mu gihugu cya Nigeri kugira ngo bajye muri za Libya. Abo muri Senegal bo bambuka Mali bakabona kujya muri Nigeri none bakajya muri Libya. U Rwanda ruri kure cyane,
n'abaturuka muri kariya gace ka biriya bihugu bya za Somalia, za Eritrea na za Ethiopia, burya nabo baraza bakanyura muri Sudani, bakanyura bakambukira mu mujyi witwa Kufra wo muri mu majyepfo ya Libya, noneho baba bamaze kunyura Kufra nyine bagatambuka bakazamuka Libya
bambuka Sudani.
By'ukuri n'abanyuze iyo yose bambuka Sudani bakaza bakajya muri Libya bakazamuka.
Yego, na za Sudani zo zirimo.
Yego,
mu yandi magambo ibyo bihugu byose byakagombye kubazwa kuko ari ibyambu. Nta na kimwe kiriho kibazwa ukuyemo Nigeri yonyine. U Rwanda rujemo ruturutse kwitira amata nk'isazi, gukunda indonke, gukunda ubuhake kwa Kagame, kwa FPDMI Kagame, rwose nagira ngo tubitsindagire ibyo bihugu, kandi n'ibihugu binini byose n'ibihugu binini. Ikindi cyo umuntu yakongeraho gikeya ni uko izo mpunzi ngo biteguye kwakira izo z'abanyayisirayeli zivuye muri Isirayeli bya 40,000, ibyo bindi ngo ni 30,000, byose ari ukubigamije indonke no kuhakwa kwa Kagame. Abanyarwanda bari hanze b'impunzi zihigwa six base barenze kure abo ngabo, ufasha bari muri Kongo barenze abo cyane bari muri Kongo, ufasha bari ahandi.
Aho hari n'inyungu zindi Leta y'u Rwanda ikuramo, yenda tuza kugarukaho, kuko izo mpunzi z'abanyarwanda ziri hirya no hino, kenshi impunzi z'abanyarwanda inyinshi ni impunzi zihunga ibibazo bya politiki. Ni ukuvuga rero ko Leta ya FPRDMI yabonye utu tuntu igenda ikora two kwagaza abampatsi bihugu n'abandi bose, ni ukugira ngo ivuge iti twebwe dore tubanye neza umuntu uturwanya mu muhambire mu muduhereze. Ni ukuvuga mu by'ukuri harimo inyungu nyinshi cyane tuza kuganiraho, yenda twareba nk'uko wari ubivuze, twareba bigatuma yenda tujya no ku gace ka gatatu k'iki kiganiro.
Mbere yo kujya ku gace ka gatatu kajyeho rwose kajyeho, ariko ikindi umuntu atakwibagirwa ni uko ubwo bucuruzi nyine nk'uko twanagiye tubivuga bumeze nk'ubwo mu gihe cy'aba tipo aho abarabu bazaga nyine bakaroba abacakara b'abirabura bakabajyana bakabagurisha n'abambatsi b'ibihugu b'abazungu b'icyo gihe. Ubwo bucuruzi ubwo bucuruzi twakwibutsa ko mu by'ukuri ni nko gushaka diversification, kwagura nyine ubucuruzi, kuko muri Congo muri kariya karere k'ibiyaga bigari Kagame yakoze ubucuruzi bw'amabuye, aracyabukora n'ubu. Ubucuruzi bwahitanye imbaga y'abanyarwanda, ibyabayemo jenoside abifitemo uruhare, kabone n'ubwo nongere mbitsindagire, kabone n'ubwo abicanyi muri MLNDCDR nta ugomba na gatoya kubashakira inyoroshya cyaha, ariko Kagame abifitemo nawe uruhare, nabo bamatse ibihugu mu kuyogoza akarere hagamijwe amabuye mu gihugu nka Congo. Ibi nakomeje mu by'ukuri bitaranashira. Ibyo byose ubwo bucuruzi rero bw'uyu mubisha, uyu mugome witwa Kagame n'ingoma ya FPR DMI, ni ikintu kibabaje gusa y'Abanyafurika. Nk'uko twanabivuze muri icyo kiganiro cy'umwaka ushize, nako cyo mu myaka hafi ibiri ishize, baraturamye baraho. Umuryango umwe bwa Afurika ugira gutyo ugasinya uti u Rwanda nyine n'ubundi bamatse ibihugu basanze baruvuga neza, reka tube ari rwo tubireke babisinye, bityo dukomeze isoni tuzibike. Nagira ngo utaza no kwibagirwa ibiriho biba bindi, wenda tutabonye umwanya uhagije wo kuvuga kuri no radio yacu, iri uriya muyaga wa xenophobia wo kugira nabi abanyamahanga bikorwa n'igihugu cya Afurika y'Epfo, igihugu cyafashijwe n'ibihugu bitagira ingano byo muri Afurika mu kwibohora kwacyo, bihobora ingoma ya apartheid. Nagira ngo wenda n'umukuza gusoza nabyo wowe kuza kugira icyo ubivugaho, wowe kugeza kubibagira kubivuga. Mu by'ukuri Afurika irarwaye bikomeye, kandi rero mu gihe itari idashaka kwisama izasandara, bizayigura kandi kugira rwose. Ubundi turi iciro ry'imigani muri Afurika kubera ubuyobozi bubi. Ibihugu byo muri Aziya byagize intambara, byagize ingorane, byari bimeze kimwe natwe mu bihe bya independence, ariko ubu ngubu hari ibintu umuntu yakwita ko ari iterambere rigaragara muri bimwe muri ibyo, n'ibindi ukavuga uti ni ibihugu stable bifite ingoma zitabisahura zijyana kwa bamatsi ibihugu, ingoma zitagurisha abene igihugu zijyana kwa bamatsi ibihugu muri rusange. Nabavuga ko byose byera ngo de nagira ngo twose nyine wowe kutwibagirwa ko
nzi kuri nyine gatatu nayo kumutereza cyane. Icyo umuntu yacindagira cyane ni uko ibihugu byo muri Aziya byo ibyipakuriye ubuhake koko, ari ukwipakurura nyako. Noneho abantu bumva ko batagomba kuvogerwa na bamatsi ibihugu ngo babwire ibyo bagomba gukora mu gihugu cyabo, bakomeze bagire babavugiremo cyangwa se bagire uburyo babakoresha, bati imfashanyo muzazitanga cyangwa muzireke, ariko turashaka ko tugira icyerekezo cyacu, tukagira ibyo mbese tukagira agaciro kacu tukagaharanira, tukakubaka, tukubaka imico yacu, ntimwongere kwivanga mu bintu byacu. Niko bo babigenje. Naho muri Afurika ikibazo cyabayemo gikomeye ni uko abaharaniye ukwishyira ukizana kw'ibihugu bya Afurika muri za 60, hashize nk'imyaka nk'icumi ndibaza, nibwo batangiye kugenda babakindagura. Noneho abanyaburayi bati ubukungu buri mu butaka bwa Afurika buraducitse niba twemeye ko Afurika yigenga koko. Inkunga muri za kudeta zayogoje Afurika, noneho usanga muri za 77 za kudeta zarangije ba bandi za ntwari zari zaraharaniye ukwishyira ukizana n'ubwigenge bwa Afurika, zashiriye muri ayo makudeta. Zimaze gushira, noneho hazaho abasirikare bari bamaze guhabwa nyine gushyirwa ku butegetsi n'izo za leta za bamatse ibihugu. Noneho bamatse ibihugu bakavuga bati uwo tuzagirana ikibazo tuzamukuraho, kandi kuko hari abagiye bakuraho barabica bagashyigikira abandi bagenzi babo bakabakuraho. Byarabaye nko muri za Burkina Faso, yenda tutagiye nakuri cyane tukavuga nk'uko byagendekeye Sankara. Sankara yatangiye kuvuga ati ubwigenge abaturage b'Afurika baharaniye tugomba kubukomeraho, ntidukomeze gutegekwa n'abazungu kandi tubishye ngo turigenge. Baravuga ati suri aravuga iki navuga avuye aho, bahita bareba umwe muri bagenzi be bati uzamukureho tuzagushyigikira. ni ukuvuga rero abanyafurika aho bahakuye andi masomo y'uko ndavuga abanyagitugu bahakuye amasomo y'uko nibumvikana na bampatsi ibihugu bagatona bakagira ubutoni n'ubuhake bwiza kwa bampatsi ibihugu bakavuga bati abaturage bacu badukunda batadukunda tuzabategeka ntacyo bazakora kandi koko niko byagenze hari ibihugu byinshi cyane bya Afurika byategetswe gutyo n'ubu bigitegekwa gutyo ugasanga abo banyagitugu barakora icyo bashaka mu bihugu byabo bagira imbere y'abampatsi ibihugu bagashyira amavi ku butaka noneho bagahabwa umugisha bagakandamiza abenegihugu uko bashaka kuko abanyafurika iyo urebye muri iki kinyejana tugezemo kuba hari abategetsi ba Afurika bakimeze gutyo n'urukozasoni nariya bavugaga byo muri Afurika y'epfo ni bakavukire ba Afurika y'epfo bakamenesha abandi banyamahanga ndetse bakanabica ngo nibatahe iwabo iyo baturutse biriya ni urukozasoni nyine rwerekana yuko mu by'ukuri Afurika ko yarindagiye kuri iri kumu iramanuka ahantu habi cyane ahantu habi cyane ariko ahantu habi cyane Afurika iri imanuka turizera ko hazatuma noneho abantu bakanguka bakavuga batari ko turi mu biki bakabona ko nta gaciro kandi bazigera bagira igihe cyose bazakomeza guhanga amaso bampatsa ibihugu bakaba nyine aho bashakishije ubwabo icyo bagomba gukorera igihugu cyabo cyatuma batera imbere bakiyubaka nk'irukozasoni rwo muri Afurika y'epfo nyine ni nk'icyo ngicyo cy'uko usanga abo baturage baho bahigaga cyangwa n'ubu barahiga abandi banyafurika bakomoka muri za Zimbabwe za Mozambique za Nigeria n'ahandi ariko ntabwo bariho bahiga abahinde bahari ntibariho bahiga abashinwa bahari ntibariho bahiga abazungu bahari barahiga abo basangiye uruhu b'abanyafurika nyine ni urukozasoni byerekana yuko Afurika nyine yaraguye igeze mu rwobo rwose iri ahantu kure cyane ku buryo mu by'ukuri ya mitekerereze y'abanyafurika yatumye bashobora kwigobotora ubuhake bwa n'ubukoloni bwa bampatsa ibihugu muri za 60 ya iyo mitekerereze irakenewe ubu nibwo ikenewe cyane kugira ngo mu by'ukuri Afurika yibohore nyakwibohora koko noneho yumve ko niyo mipaka igenda ishyira hagati yayo ko iyo mipaka nta n'agaciro yari ikwiye kugira kubera ko Afurika ni iy'abanyafurika bose cyane cyane nk'iyo urebye nk'ikibazo cya Afurika y'epfo abantu bayituyemo batarabimukira n'ibandi noneho ugasanga ba bandi babimukira hari abumva ko aribo bafite uburenganzira ku gihugu kurusha abandi kubera ko yenda aribo bahageze imbere ugasanga babyitwaza bakabuza abandi kuba bahaza nicyo kibazo nyine gikomeye ubona muri Afurika ariko tugaruke nyine kuri bera twavugaga bya bijyanye na ya ngingo ya gatatu y'ukuntu impunzi zavuye mu bindi bihugu zikaba ziri mu Rwanda impunzi zihari ubundi zibayeho zite ikibazo cyazo giteye gite mu Rwanda yenda nitubona n'akanya ngo twanavuga no ku mibereho y'abaturage b'abanyarwanda ubwabo mbere y'uko umuntu avuga ati ndakira impunzi w'ubwe abe babayeho bate abaturage babayeho bate yenda ko niko naheraho mu magambo avunaguye u Rwanda ruri mu bihugu Yosefu uze kunkosora ndumva u Rwanda ruri mu bihugu nka bitanu bya nyine bikennye ku isi kurusha ibindi ndibaza ko u Rwanda ruri muri bitanu
ni si kure yaho niyo bya wenda bimbutse bitari mu bitanu si kure yaho ni mu bihugu bikennye cyane rwose bigaragara
ni mu bihugu bikennye cyane ku buryo nabiriya bavuga ngo amajyambere n'ibindi koko hari ibikorwa ibi n'ibi bigenda bigaragara kandi nabyo ni ibikorwa byo kugira ngo ni ibikorwa byo kurata byo kugira ngo bya bindi mbese byo kugira ngo bereke amahanga ko hari ibitangaza biriho bikorwa ariko mu by'ukuri ugasanga ikibazo cy'ubukungu mu gihugu kiragenda gikendera umuturage w'umunyarwanda aragenda arushaho gukena kurusha uko yari ameze ujye ugereranya umwaka ushize uwubanziriza n'indi myaka yibanziriza usanga umuturage w'umunyarwanda agenda akena kurushaho noneho na mbere nibura yanakenaga afite n'agasambu ko kanganaga kose akaba avuga ati mfite umuzi bumuzi yitera umuturage arahungaho ni hagati mbese ujugunye mu mazi. Ni ukuvuga rero mu Rwanda ubukene ni bwinshi cyane ku buryo ndetse kandi nabyo ni ibintu bizwi ko hari Abanyarwanda benshi muri imyaka ishize bahungiraga mu bihugu by'ibituranyi bajya gushaka imibereho kubera ko mu Rwanda babonaga ibintu bimeze nabi, cyane cyane mvuze no ku rwego rw'ubukungu. Ibya politiki byo nta wabivuga kubera ko hari ubutegetsi bw'igitugu, ubutegetsi bw'ivangura, hakaba mbese ni ubutegetsi bubi ariko abaturage badafite amahitamo yandi bakavuga bati mbese ni uguhebera urwaje, nta kundi twabigenza, nta handi twajya, nta kindi twakora. Ariko ababishoboye bagiye bahungira muri za Uganda, muri Tanzania no mu Burundi no muri Congo kugira ngo bajye gushaka imibereho. Ku byerekeranye n'impunzi zindi ziri mu Rwanda, kugeza ubu havuga ko hari impunzi nk'ibihumbi 150 harimo nyine zaturutse mu gihugu cy'u Burundi n'izaturutse mu gihugu cya Congo. Muri izo mpunzi hari impunzi zimaze imyaka nka 20 mu nkambi, impunzi zaturutse mu gihugu cya Congo. Izo mpunzi ndumva ari umwaka ushize ubwo hagiye hagaragara ibikorwa byo kwica zimwe muri izo mpunzi bikozwe na polisi y'igihugu n'abapolisi ba Leta y'u Rwanda. Bica impunzi ku mugaragaro mu nkambi za Kiziba hariya hahoze hitwa Kibuye, ubu ngo bahita Karongi. Abapolisi ba Leta y'u Rwanda bicivuze izo mpunzi, hari zasabye ko zasubira iyo zatandukanye n'abagize, zikavuga ziti aho kwe ngo tugume hano mu buryo tubayeho byarutwa nuko twakwitahira hari iwacu. Izo mpunzi zakoze imyigaragambyo, zaranguriye ijwi zivuga ziti nimudushakire ibindi bihugu dushobora kujyamo bitari iki ngiki, kubera ko hano nta mutekano tuhafite, nta mibereho tuhafite, nta ejo hazaza dufite muri iki gihugu. Ikindi izo mpunzi zanavuze ni uko abana b'abasore Leta y'u Rwanda yagiye ibatoratora ikabashyira mu gisirikare no mu gipolisi, bityo ikaba yarahonyoye amategeko agenga impunzi ifata abo basore ku ngufu ikabajyana mu gipolisi no mu gisirikare, ndetse bamwe ibajyana muri za ntambara zabaye muri Congo zira za wa mutwe witwaga M23 n'indi mitwe iri muri Congo. Bamwe bagenda Leta y'u Rwanda bashyira mu gisirikare noneho ibajyana muri zo ntambara zo muri Congo. N'ubu intambara Leta y'u Rwanda irimo muri Congo izafata bamwe muri abo bana b'impunzi ibajyane muri izo ntambara bajye kuguye ngiyo. Ikiro ni ikibazo gikomeye cyane cyatumye impunzi z'abanyekongo ziba mu Rwanda zibura umutekano. Zibura umutekano zisanga kuba aho ngaho zarabaye nka yansina ngufi icibwaho urukoma, ku buryo Leta y'u Rwanda izikoresha icyo ishaka aho ishakiye. Ikindi imibereho yazo uko imeze, iyo urebye nyuma y'imyaka nka 20 izo mpunzi zihari, imibereho yazo ntabwo imeze neza, ku buryo rwose ari ikibazo gikomeye cyane. N'uwagenda akabaza muri izo mpunzi ziramutse zigize ubwisanzure bwo kubivuga neza, ku buryo inyinshi zagiye zigaragaza ko zifuza ko zajya mu kindi gihugu kitari u Rwanda. Ni ukuvuga rero ko ikibazo cy'impunzi zaturutse muri Congo ni ikibazo gikomeye kandi kitigeze kibonerwa ibisubizo. Ndumva aho ngaho yenda waza kunyunganira ku kibazo cy'impunzi zaturutse mu Burundi. Impunzi nyinshi zaturutse mu Burundi kubera ko u Rwanda rwiva ubutegetsi bw'u Rwanda bwivanze mu mitegekere y'u Burundi bushaka gukora kudeta irapfuba. Muri icyo gihe rero cyo gukora kudeta igapfuba, ubwo u Rwanda rwaje rwarashyize n'amabisi ku mipaka, amabisi yakira impunzi zivuye mu Burundi kugira ngo abantu bahunga Burundi ku bwinshi baza mu Rwanda nyine Rwanda rugaragaze ko igihugu cy'u Burundi cyasenyutse byarangiye ariko ndibuka ko muri Gashyantare mwaka 2016 ni inkuru nigeze gusoma mu kinyamakuru mu gitangazamakuru gikoreshwa na leta y'u Rwanda cyitwa Igihe aho bavuga ku Rwanda rwanzuye kwimurira impunzi z'abarundi mu bindi bihugu ibyo ni muri 2016 zimwe mu mpunzi z'abarundi kandi hari n'izasubiye mu Burundi noneho ugasanga hari n'igihe u Rwanda ruzikumira rutazemerera ko zisubira mu gihugu zaturukemo cy'u Burundi ahubwo zikahezwa nyina aho ngaho mu cyeragati banazibwira ngo turashakisha ibindi bihugu by'amahanga bizabakira birumvikana uko abantu nibomba ko bazakirwa n'ibindi bihugu by'amahanga babatekereza ende ko muri ibyo bihugu harimo ibihugu byo mu Burayi bizavuga biti tuzatwaramo amangana gutya noneho abantu bakaguma aho ngaho kuri icyo cyizere ariko mu by'ukuri nta mpunzi ziri mu Rwanda zihabona ejo haza nk'uko impunzi mu bihugu byo mu Burayi cyane mu bindi bihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika bifite umutekano izo mpunzi zikagira imibereho isobanutse zikagira uburyo zirwanaho abantu bafite imiryango bakabyara abana bagashobora kujya mu mashuri abana bagashobora gutera imbere ndetse n'izo mpunzi mu gihe cy'imyaka itageze no ku icumi ugasanga zabonye n'ubwenegihugu bw'ibihugu zahungiyemo mu Rwanda rero izo mpunzi zihajya ntabwo ubwisanzure nayo mategeko mbese cyangwa uburenganzira bw'ikiremwa muntu nta bihari bihagije kugira ngo impunzi iri mu Rwanda ibe yagira icyizere ko ejo hazaza hazaba hameze neza ndibuka ko icyo gihe muri icyo kinyamakuru gitangaza ibyo cyavugaga ko mu Rwanda muri za cyo muri 2016 ko ngo hari impunzi z'abarundi zirenga 75,000 noneho ubwo cyavugaga yuko ngo zatangiye kwinjira mu gihugu ku bwinshi muri mata 2015 ngo ubwo perezida Nkurunziza yatangazaga ko aziyamamariza kongera kuyobora igihugu ku mwanya w'umukuru w'igihugu yaje no gutorera ugasanga icyo kinyamakuru cya leta y'u Rwanda cyemeza ko izo mpunzi nyine zahunze ku bwinshi zumvise ko perezida azongera kwiyamamaza nyamara ugasanga kibageza yuko Kagame kuva FPR DMR yafata leta y'u Rwanda muri 1994 kugeza ubu ngubu Kagame mu by'ukuri uyobora leta y'u Rwanda icyo kinyamakuru kikibagiza yuko ahora nyine manda ze zirangira akavugurura itegeko nshinga kugira ngo akomeze ategeke ndetse ubu ngubu akaba yararivuguruye mu buryo ashobora kuzategeka akageza mu mwaka 2035 niba ntibeshye birumvikana rero ko mu by'ukuri izindi mpunzi ziri mu Rwanda nta mibereho zifite nta mibereho iyi niyi yabera urugero yaba ari isi cyangwa se n'abandi bari bo bose ngo bibe urugero rwatuma bavuga bati koko iki gihugu gifite ubushobozi ubushake n'uburambe mu byo kwakira impunzi ndumva nagusubiza ijambo Yozefu
urakoze cyane wagize uti n'impunzi ziri mu Rwanda wavuze z'abanyekongo sinzi niba wibukije izarashiwe ikiziba sinabyumvise zari ziranicwa zagiye ziterwa
nabivuzeho gatoya ko hari izarashiwe ikiziba ziraswa n'abapolisi ba leta y'u Rwanda
yego na mbere yaho hari zari zariciwe mu nkambi za hariya za Mukamira mu kintu cy'ikinamico bagira ngo byitirirwa abacengezi zari zarishwe niko zakwirakwijweho za kiziba n'ahandi za byumba no ku Gikongoro ejo bundi kiziba nyine nk'uko wanabivuze ziricwa nta gufatwa nabi rero kurenza uko kwicwa ikindi cyo nuko bazihatiye n'ubakizi hatiye impunzi abanyekongo bacyabahatira kuza mu Rwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bityo bakabateranya n'andi moko aba muri Congo bikaba ari ikibazo gikomeye cyane gikomeye mu uno munsi ariko gishobora kuzagira n'ubundi buremere mu bihe bizaza n'impunzi zifashwe ni nabi izo mu Burundi nazo wenda sini wenda wanabyibukije ziguriyemo batutsi zo munzi bityo rero guteranya amoko nabyo kaba ari imwe mu iturufu ya FDM Kagame guteranya amoko nyine no mu Burundi bakaba yifuza gukongeza icyo kibazo cy'amoko bagerageje abarundi bagerageze gukemura kugira ngo nyine habemo umwiryane habemo imvuru zishingiye ku moko ibyo nabyo biho biranga nk'uko wavuze bariho bagerageza no kubashyira ahandi kuko ibyo bari barabasezeranije bya bisa n'ibyananiye Kagame amahirwe nyine ku gihugu cy'u Burundi waruvuze ruti barazana impunzi zivuye ahandi izo bafashe kandi bakazifata muri ubwo buryo bugayitse zo zimeze zite rwose bivuze neza nagira ngo nibute ko amasaha agiye tumaze gukora ikiganiro cy'isaha imwe n'iminota icumi nagira ngo ahubwo wihute kuri zino ngingo zindi izino ngingo izi mpunzi zo muri Israel mu by'ukuri zivuze iriya ngingo ya kane impunzi zo muri Israel wazivuzeho ariko wakongera ukazivuga wenda gato wihuta impunzi nagira ngo rero cyane cyane wihuta nanone ujye ku nyungu za Kigali nazo wavuzeho mu by'ukuri uzivugeho wihuta noneho uvuge no ku kaga kuri ejo hazaza hizo mpunzi bariho bakurura mu Rwanda mu by'ukuri zatangiye kugira ingorane zagiye zihanyura nabivuze nabyo ariko nagira ngo mu magambo make rwose izo ngingo zindi zisigaye we wazisoza bityo dusoze ikiganiro ijambo ni ryawe.
Ya nibyo reka tubinyarukeho yenda ni bishoboka yenda tuzakora ikindi kiganiro kugira ngo tube twarushaho gusesengura iyi ngingo yenda akantu kamwe navuga nuko ahari urwandiko impunzi z'abanyekongo mu Rwanda zanditse zikandikira umuryango wa ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ndetse na leta y'u Rwanda zisaba ko icyo gihe ngo ni impunzi z'abanyekongo zirenga 17,000 ziri mu nkambi ya Kiziba zavuga ko leta y'u Rwanda zibwiriza kujya muri gahunda y'igihugu kandi atari abanyarwanda zisaba ko nyine zasubizwa iwazo iwabo muri Congo cyangwa zigashakirwa ikindi gihugu cyazakira. Ibyo byarabaye ndetse hakorwa n'ibiganiro ku maradiyo mpuzamahanga ahubwo icyakurikiyeho nuko bamwe mu bayobozi b'izo mpunzi bafashwe na leta y'u Rwanda bakaba bafunze n'ubu ngubu bavuga ngo bashatse nyine kugandisha bagenzi babo
ahubwo twibutse yuko harimo n'ababonye ibyo bya resettlement byo kushyirwa mu bindi bihugu cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho leta ya Kigali igashyiramo ahubwo abantu bayo barimo bajya gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu mpunzi za nyazo zo muri ibyo bihugu akona ko wakwibutsa
ibyo rwose leta y'u Rwanda irabikora ku buryo ku madosiye menshi y'abantu b'abanyekongo baba bemerewe nyine kujya muri ibyo bihugu by'amahanga haba ari mu Burayi cyangwa no muri Amerika no muri za Canada no muri za Australia leta y'u Rwanda cyane cyane ishami ry'ubutasi bwa gisirikare DMI ryagiye rishyiramo abantu basimbura mu by'ukuri impunzi nyakuri zagombaga kugenda bakazisimbura kugira ngo bagende leta y'u Rwanda ishobore kugira amashami y'intasi muri ibyo bihugu hirya no hino kugira ngo izo ntasi zizabuze amahwemo izindi mpunzi zahunze iyo leta nyine mu ncamake nk'impunzi zaturutse mu gihugu cya Isirayeli hari mu by'ukuri hari induru yavuze cyane abantu bakeka ko icyo kibazo cyarangiye ko uwo mushinga wahagaze ariko mu by'ukuri nubwo umushinga utakomeje nk'uko wari uteganijwe icyo gihe noneho umushinga wakomeje wagize uburyo ukomeza ariko noneho ukomeza mu buryo buteruye butagaragara ku buryo impunzi zituruka muri Isirayeli mu Rwanda zagiye zihaca zikahajya noneho ahubwo icyo amakuru nagiye nkurikira nuko inyinshi muri izo mpunzi zishakishije ukuntu zakwikomereza urugendo zikajya gushakisha imibereho ahandi cyane cyane ko hari zahageraga mu Rwanda ntihagire abazakira ntihagire abagira aho bazijyana ngo hakaba n'izindi bakiraga bakazijyana muri hoteli bakaziha ngo n'amadolari 200-300 noneho bakazibwira bati hano ntabwo muri impunzi mwebwe hano cumbiki iminsi ibiri itatu iyo minsi nirangira ni ukwimenya none izo mpunzi zigashakisha ukuntu zihava zikagenda leta y'u Rwanda koko amasezerano yari yakoze yo kugira ngo ijye ihabwa amafaranga na leta ya Isiraheli ku mpunzi zizajya ziza mu Rwanda ayo masezerano ntabwo nigeze mbona ikimenyetso na kimwe ko ayo masezerano yasheshwe nta kimenyetso na kimwe nigeze mbona ko yasheshwe ikimenyetso twumvise ni uko ayo masezerano yabayeho ariko kuyasesa nta byigeze bigaragara ntabyo nigeze mbona sinzi niba nawe hari ibyo wabonye naho ku bindi yenda icyo twavuga mbere yo kurangiza ikiganiro ni inyungu leta ya FDMI leta ya Kagame ikura muri ibi bikorwa inyungu ya mbere ni inyungu ya politiki iriya leta ifite byinshi cyane yabazwa hari iby'ubwicanyi ubwicanyi bwibasiye hari ubwicanyi bwa jenoside hari ubwicanyi bwibasiye inyokomuntu hari ubwicanyi bw'intambara hari ihanurwa ry'indege ya perezida Habyarimana ari naryo iryo hanurwa ryo ryabaye imbarutso ya jenoside yibasiye ubwoko bw'abatutsi hari n'ubwicanyi bwakomeje ubwicanyi bwakorewe muri Congo hari ubwicanyi nyine bwibasiye impunzi z'abahutu ariko ndavuga n'ubundi bwicanyi bwibasiye n'abanyekongo bwabo mu ntambara zinyuranye ubwicanyi bwagiye bukorwa n'imitwe yashinzwe na leta y'u Rwanda hari ubwicanyi noneho bunakorwa no mu Rwanda mu gihugu n'ubu ngubu hari ugusahura igihugu hari ibikorwa byinshi cyane by'ihonyora cyangwa ihonyangwa by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu leta y'u Rwanda ibazwa hari ibikorwa byo kugira kwikubira urubuga rwa politiki leta y'u Rwanda ntiyemere ko abandi banyarwanda batavuga rumwe nayo be bagira uburenganzira bwo gukora politiki mu Rwanda ugasanga utavuga rumwe na leta FDMI abaye umwanzi w'igihugu agahinduka ikihebe cyangwa se umuntu ngo ukora iterabwoba niyo mpamvu ni nabyo leta y'u Rwanda ishingiraho kugira ngo abantu ibafunge bahere mu magereza abandi bashimutwe abandi bicwe ku mugaragaro icyo rero ni ikibazo gikomeye cyane kuko ibihugu byo mu Burayi kera byajyaga bibeshya yuko uburenganzira bw'ikiremwamuntu hari icyo bubibwiye noneho bigatuma abantu bibeshya ko nibatabaza uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwahonyowe ko ibyo bihugu bizatabara ariko rero ku bazungu benshi uburenganzira bw'ikiremwamuntu ibintu bya demokarasi n'ibindi ntacyo bibabwiye nibyo ku karimi gusa mu bikorwa ntabihari ariko nanone hari amajwi makeya mu bihugu byo mu Burayi akomeza kuvuga ati nyaboneka hariya abantu bariho bararengana abantu bariho baricwa hariya mu gihugu nta bwisanzure abantu bagira nta bwisanzure bw'itangazamakuru nta bwisanzure bwa politiki hariya mu gihugu abaturage nta mahwemo bafite hari amajwi make kandi ayo majwi agenda yiyongera avuga ati ni mutabare hariya muri kiriya gihugu hari ibibazo ku buryo rero leta y'u Rwanda iyo ivuze iti ndeka nanjye ntabare bampatse ibihugu ziriya mpunzi badashaka ku butaka bwazo mvuge ko ngiye kuzakira ndangize kiriya kibazo icyo gihe nzagira umubano mwiza nabo ntabwo izo za leta zizagira ibyo zimvebaho ku mugaragaro mu gihe nanjye nzaba mfite umutwaro nazituye nkabona rero aho ngaho leta y'u Rwanda ihafite inyungu zikomeye cyane nubwo igisubizo leta y'u Rwanda ikeka ko cyangwa se ikeka ko yumvikanaho n'ibyo bihugu by'u Burayi nubwo atari igisubizo kirambye kubera yuko izo mpunzi mu by'ukuri icyazihagurukije iwazo ikibazo ntabwo kiba cyarangiye ni ukuvuga impunzi ziva mu bihugu byo muri Afurika byaba muri Afurika y'uburengerazuba cyane cyane muri ibyo bihugu byegereza nyine aho muri za Niger muri za Nigeria muri za Senegal muri za Guine muri za Togo muri za Chad noneho hakaba n'impunzi zituruka muri kariya karere kandi ka Afurika hariya muri za Somalia za Eritrea na za Ethiopia na za Sudani ikibazo gihagurutse izo mpunzi zikava iwabo mu bihugu byazo icyo kibazo nicyo gikwiye gushakirwa umuti igihe umuti ntawashatswe gusa bagashyiraho amabariyeri n'ibindi ntakirangizaukero Rwanda nuvuga ngo ruzakira impunzi ni uko nta n'ubushobozi ruzagira rwazakira impunzi ubuziraherezo ziturutse muri Libya kandi nta n'ubushobozi bubifitiye. Nyine ubwo hari inyungu za politiki navugaga Leta y'u Rwanda ikora muri icyo gikorwa, gutona imbere y'abamati y'ibihugu kugira ngo noneho bya bibazo bikomeye cyane kimwe na biriya by'ingoma y'igitugu kuri ya Perezida Kagame yitoresha manda ze zarangira akavugurura itegeko nshinga akiyongeza n'imyaka ubuziraherezo, biriya byose ni ibintu birebwa nabi n'ibihugu byo mu Burayi, babireba nabi cyane. Ariko kugira ngo akore igikorwa nka kiriya cyo batura uriya mutwaro wa ziriya mpunzi zishaka kuza mu Burayi noneho bo bakazikumira bakajya kuzifungira muri Libya, akumva ko icyo gihe akewe nyine kazajya wamugarura batazagira ibyo bamuvebaho mu gihe azaba afite ibyo ariho abakorera. Ni ukuvuga rero Abanyafurika banyagucwa uko baba uko ariko kose, we arabakira abazana aho ngaho birwaniho bazaba uko babayeho, ariko we ubutegetsi bwe usugire usagana. Izo rero ni inyungu zikomeye cyane. Ikindi noneho umuntu yavuga ni uko byagaragaye nka biba zifakunze gushishengura cyane ibintu by'ubukungu n'iterambere n'ibindi, wagiye werekana kenshi ukuntu ubukungu mu by'ukuri ibyerekanwa bishashagirana nta reme bufite, nta reme bushingiyeho yenda ngo uvuge ngo ubukungu bw'igihugu buriho buragenda umujyo umwe gutera intambwe ku buryo umuntu yavuga ngo ubukungu bugeze aha n'aha. Ni ibintu bavuga ngo ni mabonesho, bya ni byo kwerekana gusa, kwerekana ko hari ibi n'ibi byagezweho, ariko mu by'ukuri ari ibintu byoroshe, ibintu byinshi cyane bimeze nabi. Hari ya nzara twavuze, hari ubukene bundi, hari n'ibindi bibazo bikomeye cyane bigaragaza ko igihugu gifite n'ibibazo by'amafaranga ubwabyo, cyane cyane iyo Leta idahemba abakozi, ugasanga hari ibirarane by'abarimu, ibirarane bimaze kugera mu mezi 5-6, ugasanga hari abakozi hirya no hino badahembwa. Ntabwo bavuga ngo iyo Leta iri hatera imbere ngo ifite amafaranga. Ibi bikorwa rero Leta y'u Rwanda iriho ijyamo birayizanira amafaranga. Noneho muri ayo mafaranga Leta igashobora gukora ibikorwa byayo yifuza ku giti cyayo, nyine ndavuga abanyakazi bagashobora gukora ibikorwa bifuza, ndetse bakanakora na bya bindi bazajya bereka amahanga bati dore ibyo twubatse hano nta handi biri muri Afurika. Ndumva nagusubiza ijambo Yozefu, urakoze.
Yewe ndagira ngo rwose turakoze cyane. Ndumva ibintu by'ingenzi wabivuze rwose, wavuze kuri za ngingo esheshatu zose wari wateguye, uko amasezerano ateye, izo mpunzi uko zingana, uzigeranyije ndetse n'uwo mubare wo muri Israel 40,000 uvuga ko hateganywa 30,000, n'ubwo bagenda bizinzika bakavuga amagambo menshi yo kuyobya. Werekanye ko u Rwanda rwose atari rwo rwonyine rwanabikoze, harimo n'igihugu cya Nigeria, ariko uravuga uti igihugu cya Nigeria ibyo byibuze ntawe cyari kubihungira, ariko u Rwanda rwo twibazaga ikirugenza wagisobanuye.
Yenda akandi gato nagira nongereho nuko nibuca nuko Niger yasabye ko mbere y'uko ikora ayo masezerano ibyo bihugu bindi byemera ko bizafata izo mpunzi mu gihe kitari kirekire, kandi ibyo bihugu kuko birabyemera, za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, za Norvege, za Ubusuwisi n'ibindi bihugu byo mu Burayi bindi byemera ko bizagira abo bifata muri izo mpunzi, kandi koko zarabikoze. Naho u Rwanda nta nubwo rwigeze runasaba ko akantu nk'ako kabanza kuganirwa, ntabyo bigeze basaba. Nibaze hano ibyabo ni ibyo nyine bazabe barahangaha, nta kindi.
Ni ingoma y'itekamutwe yabansumirinda ku mugani w'abaturanyi bacu, rwose ni akaga. Urakoze cyane gushyiraho rwose iyo precision, gushyiraho uko abo baboni muri Niger, kandi bireba cyane kuko mu by'ukuri bari bafite ibyo babazwa, bo banashyizeho iyo condition baravuga bati nibyo igihe gitoya ubundi mwabihugu umwe mugafata namwe uruhare rwanyu, cyane cyane mufata izo mpunzi mukagenda mureba uko muzigenza ku buryo nyine buboroheye kurusha ko zabisukaho ku bwinshi. Ariko u Rwanda rwo nta n'ikintu byerekana, nta n'icyerekezo mu by'ukuri, ni uguteka umutwe kuri by'uyu munsi ubundi byejo nyine ntibiba bibareba nta kureba kuri mu byukuri wagize uti impunzi ziri mu Rwanda bwazo nyine zifashe nabi zagiriwe nabi uhoya ku mpunzi z'abanyekongo ugera no kuza Barundi wavuze ko kandi nubwo byacitse impunzi zo muri Israheli zagiye ziza buhoro buhoro ko n'ubungu binashoboka cyane ko zikinyaza ariko ku buryo bwihisha werekanye inyungu z'urukozasoni mu by'ukuri za leta ya FPR DMI wanavuze ko nyine ejo hazaza hizo mpunzi ari habi ugereranije n'uko u Rwanda ruteye n'ibibazo rurimo bikomeye ibibazo by'imibereho ibibazo byo kubana nabi hagati y'abanyarwanda ubwabo ibibazo by'ubukungu nagira ngo rero rwose abantu bakunze kuvuga ngo turagaya gusa ngo tuvuge ibintu tukanegura ntidutange ibisubizo nagira ngo mu gusoza mu magambo make cyane nk'umunyamabanga mukuru w'ishyaka ryacu ishakwe Rwanda Freedom Movement uvuga uti nubwo ibyo bintu byose bimeze nabi nubwo Afrika imeze nabi ejo hazaza tuzafasha ibindi bihugu byo muri Afrika gutanga igisubizo ku bibazo bitera izo mpunzi zose guhunga ibihugu byazo zirukanka zimwe zigwa mu nyanja izindi zifatwa bucakara muri za Libya aho ngaho cyangwa se zigafatwa nabi muri za Israeli kandi biracyaza niki rero niwe umusanzu twatanga aho ngaho ikindi cyo hari ingoma nka ziriya zigayitse si yo yonyine yo kwiya Kigali na Kagame iteye ubwoba dufite nk'abanyarwanda dufite inshingano zo kutavuga ngo bampatse ibihugu barakomeye bafite imbaraga nta wabahangara tuzakomeza nyine tuvuge ko ntacyo twashobora nagira ngo rero mu gusoza rwose ugende uvuga uti muri ibyo bintu by'umwijima hari urumuri hari ikintu gishoboka hari ibyakorwa hari ibyo twiteguye gukorana ko ijambo ni ryawe
ya urakoze cyane ndabona wa mugani kuko n'igihe cyaturangiranye yenda ibyo urangirijeho ni ibintu bikwiye kugira ikiganiro cyihariye tukerekana kuko urwo rumuri mu mwijima rwaturuka hehe warumeze rute ariko ikigaragara nuko abanyafrika kenshi usanga turangazwa cyane n'abampaki bihugu tukibagirwa yuko mu by'ukuri kwibohora nitwe tugomba kuzibohora ubwacu noneho tukareka kugira bwa bunebwe nk'urugero natanga nko muri opposition nyarwanda ndavuga abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda usanga muri imyaka myinshi ishize harabaye inkundura yo kuvuga bati nta kindi kizakuraho iriya ngoma y'igitugu FPR DMI kitari nta kindi kitari intambara ugasanga umuntu uvuze ati niba koko mushaka kuvugura ibintu muri kiriya gihugu niba mureba amaraso yamenetse muri kiriya gihugu mukaba muvuga muti kuko tuvugurira ibintu tubivuye imuzi nimwicare mutekereze ku mishinga ifatika ishobora gutuma uwo ari we wese yabona ejo hazaza akibona muri gahunda mwaba muteganiriza igihugu cyane icyo kintu nimugishobora umuntu w'umunyarwanda uwo ari we wese yaba umuhutu umutwa umututsi akakibonamo izaba ari intambwe ikomeye cyane izatuma abantu bavuga bati koko uko byagenda kose ibintu nanjye mbifitemo ejo hazaza mfitemo amahirwe ikindi nyine icyo gihe icyo kintu umuntu yarakivugaga bati muriho murakerereza urugamba muriho muraca intege bajya ku rugamba ariko nyamara abihutaga bajya kuri urwo rugamba ntarwo bagiyeho ntarwo bagaragaye nta n'umusaruro wigeze ubivamo ku buryo icyo kintu cyo kwicara abantu bagatekereza abagize amahirwe yo kuba barize bagasobanukirwa bakabareba hirya no hino uko ibintu bimeze bakwiye kubera urumuri benshi mu bataragize ayo mahirwe haba mu Rwanda cyangwa muri Afurika hirya no hino bakabera urumuri rwo kureba ejo hazaza kureba kure ntibarebe ngo bareke kurenza amano yabo cyangwa amazuru yabo barebe kure nyine bemere barebe kure noneho bereke abaturage inyungu bashobora gukura mu kuzirikana cyangwa mu kubaka ejo hazaza heza kandi hashingiye ku mahoro, ku mutekano no ku bwisanzure mu bihugu. Igihe rero mbona ikintu gikomeye cyane guharanira ubwigenge nyabwo nk'uko byari byabaye muri za 60 bigapfu, ni igihe cyo kugira ngo Abanyafurika dusubire aho hantu, duharanire ubwigenge nyabwo, tubanze ubwigenge bwa mbere. Umuntu ubwe niwe buheraho, akumva ko nawe ubwe mu mutwe we koko yafungutse yishyira akizana kandi yibohoye mbere yo kuvuga ko yabohora abandi. Noneho ubwo bwigenge nyabwo bukaba ari bwo bwatuma Abanyafurika bongera gusubirana agaciro bakomeje gutakaza ku buryo bageze nyine aho bavuga, aho Abanyafurika bamaze kuba iciro ry'imigani, ugasanga ari ikintu cy'urukozasoni rwose. Ari byo binatuma uko Umunyafurika yari yubashywe mu myaka yashize, kuko nyuma y'ubwigenge abantu muri ibi bihugu byabampatse ibihugu bari batangiye kugira impungenge bati Abanyafurika bakangutse, ibintu bigiye guhinduka. Nibwo nabo batangiye za politiki zo kugira ngo babadindize, babacemo ibice, babashyiremo izo ngoma z'ibitugu kugira ngo Abanyafurika bongere baryane, bacagagurane, bahere iyo ngiyo. Rero mbona ikintu gikomeye cyane, ni uguharanira ubwigenge nyabwo, no kugira ngo abantu bagire ubutwari bwo kugira ngo bahaguruke, babwire abaturage, babwire Abanyafurika, babereke ko aho Afurika igeze hababaje, ko abantu bakwiye gusubiza imitima impembero, bakareba imbere hazaza, bakareka kuba ikintu ry'imigani. Ndabona amasaha yaducitse, reka two gukomeza gutinda, yenda tuzabisesengure kurushaho mu bihe biri imbere.
Ndagushimye cyane muvandimwe Sixbel, ndagushimye rwose. Ntabwo icyo kibazo kirakomeye cyane, kuko tugomba kuzakigarukaho tukagitsindagira, tukamagana, ariko tugashyiraho n'imbaraga zacu kugira ngo ibisubizo muri ibyo umaze kuvuga, mu byo tudahwema gushyira ahagaragara mu by'ukuri, kugira ngo ibyo bisubizo bijye mu bikorwa. Nshuti mwe, muduteze amatwi, cyari ikiganiro impunzi zo muri Libya, igicuruzwa n'ubutoni muri bamatsi ibihugu. Ayo mahano nyine, uko gucuruza no gushaka ubutoni no gushaka indonke, bikaba bikorwa n'ingoma mbisha ya FPRD Mike Kagame. Muri kino kiganiro mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Sixbel Musambura, tubasezeyeho naho ubutaha.
Fight on, brother, fight on, fight on in real land. Fight on, fight on, fight on and free your fellow man. Africa has got to be free by 1983. Come on, make us see, brothers, fight on. Fight on, brothers, fight on. Fight on and free the land. Fight on, fight on, fight on and free your fellow man. You have paid your dues and you've got nothing to lose. And that is always my view. You've got to fight on. I say fight on, brother. Fight on, fight on and free this land. I say fight. Fight on, free your fellow man. Cause if Africa is not free, then we all will be back in shackles. You see, my brothers, fight on. Fight on and free this land. Fight on. Fight on. I play fight on, fight on, fight on and free your fellow man. We need majority rule. Simit and Basta is too cool. Early morning to fight on. Come on, fight on, brother. Fight on, fight on, fight on and free your man. Fight on, brother. Fight on, fight on and free your man. Fight on, fight on, fight on, fight on, fight on.